moko ye twata mwenaku oruka go mwana wakasimba chusizo bufunezira kano kemba sanse ke kamwenyu mwenyu abange mwetali nzo simanyi ndi bawachi sabanyi nisi abalondere kubai yantu mambu nyisangiri yeri mwavatu yomu yanzi jatare wale nyane ya tandaba nze naringa kubetu nyomu sanoru wakanekala ngela plani zindinga wakula pali lazima avera roundi figo kuva mwankole mpake pusia katininga tekitale kina unya kesedene abange nengeri jemunja gale mpaliriza neko butebaka nchari bulungi ko mwata gafaye abagalwa nene chigamba kuyimba chichesije waka mukama agabe bitone mama mwavasini mpitira abadde akyali eyo tyomukubuka lubi nekamalo balikamu kuchegunda tenjiwewoomuntu wotudde tweseetuka kaliro nze nseesa wachakerere wano ebitone nfaafa ebinyumaera ebivaamu akaja abachansi bakapiira balwesolingisaako gundi ensero abatusi b'emisinde abafumula wano eriyo n'egyemyeso oloka zempaka pikidibisaako abaamaata emunyonyo nay'okuyimba kwasoba kuyise muguwadde lwayogerera okuyimba ebigambibwa zalawa ekigambo kuyimba gwe kitawoomera ni gwe kikayira olaba osanga nte nga zitambula mpola zisira nyabula mulaalo kafuwamu oluwa nezikunumbuka nga zirina mbulamu obujasa ejaga kugambye n'obunyonyi eri butendereza nga buyimba lazima temuvaamu bigambo bukommonta mpa gye bubeera miti okuyimba ddagala eri situlesi ssaako ebimbe obudde obwo weerabira n'amabanja ogajjukira mmambi wamasomba obuzina nga bonyenya ekikolo ekyusa ekiwato nze nsaba gula enkoba ebongesa ecupa n'owasigiri oyanguya enkoko feno twata bwendaku kyetuva tunywamu olw'ekyo mama leta sombogo tuwakomeshe udoko tingisha wowowo mama nikupigiye gita tukonganishe machupa aliyecho maharakishe kuku kuku situlichokashira nachenitume jama mukoye mmechokau omanya nti kigamba kuyimba ddagala bayimbamu ebiri ne bakaaba ensatu atera okuyimba ne kuteta abatendereza omuka mu basinkana bayimba lazima buli mukolo okunyuma ekigambo kuyimba kibeerawo mpaka kuzza abatenguka kusangula ennaku ku mwoyo kwasoba lubaale nga yeediimi era okuyimba kwe kumuwangula kitange wampa weebale yadde endaba y'abanuuka nsaba obataase basibaku ndagwa eyo mbubalandire ku nze wamasomba obuzina nga bonyenya ekikolo ekyusa ekiwato nze nsaba gula enkoba ebongesa ecupa n'owasigiri oyanguya enkoko feno twata bwendaku kyetuva tunywamu olw'ekyo mukoye mmekyokawu buchanzi jya mukuyimba nga nsisinkanye bisomoza nyawula ekirungi kati n'ekibituwa kyali kinimbibwa owaawo abampalampako balenze n'ebisya nze kitange yantuma nneekakasiza okujya mbantube ng'era ekimanyi bulungi jya nsindika eriyo ababintuku mulimu abatemuka abafitina namanya lwe yantuma yogera nkakasa abanneesimbyemu bali banyabula ononye ensonga taata ekituufu nnangwa byenkola ayi kitange eyanguwa onsija mukkuba eriseerera akasajja keekalangala ono gwenkakubya kagenda kwetuba wangala ayi beene nnamunsoma ku lunyondo